leleedi mallin ana tiidi yaa neɗɗo gooto mo naftirta ko ɗi manaji ɗi e manaji ko heewmuɗum fuu so ɓe tilikin ɓe tippanɗule ɓolɗi maali fosseji ngam hollitama wi ɗi manaji yoga e maji ana waawa wadde duuɓi temedere yaade duuɓi teme e nayyi tawa ñoolay ɗum yo huunde wootere hannden ko bonta haawaaluji meɗen ɗum holliti kanko Abdourahmane Sanogo kanko e hoorejo bureau d'étude Sahel environnement
les sachets plastiques
ɗe manaji laatani ken golle jaati jaati ana foti million ngaji nayi capanɗe jeegom ton mana moƴƴinaade hitaande 2021 tawi million ngaji ɗiɗi e seeɗa moƴƴina hitaande 1950 jonka ne haani ko faamen wiide hitaande fuu moƴƴingol manaji ɗi ɓeydoto yaade tan
ceggan kuteji ko ɗi manaji waddatale haawaluji ɗum hewtina dabaji katin tiɗallaji mawɗi ɗum ko holliti kanko Hamidou Sidibe goto e maro dabaji le genni rosso o holliti wiɗi manaji boni dabaji makko hewɗi
mana dum
mana ana udda ɗo ñamdu dabaji ɓettirto nden ka o wawa jippinde ñamduji makko ɗi sakko so ɗum nagge ɓiretege non nden ka o wawa fey ɓeynude kadi jonka ɗum latonto marowo o tiɗalla
festa o tiɗalla ana heddi fa hannen tummode ko noddirte la loi numéro 212-003 ɓamaɗo le noga e tati lewru janvier hitan uƴña ɗiɗi sappo ɗiɗi holliti wiɗi manaji yo hunde ko haɗa le leydi mallin ngam ɗo e tawede fo osere batataken ɓamde gawo bamako fattade guenne yuwaru e bafula be jamata ko hewmuɗo holliti hannen ana sugli nde kuteji ɗi manaji
aujourd'hui c'est plastique
hannden sen coodi ñamdu tawe eɗum wuli so ɗum waɗama ley mana eɗum wawi hokkude en ñawuji a sikkan cancer e bandum en jonka seeɗe mbawi waylutinde ɗi na keɓen no gatten ɗi manaji salla koɗi cottete ko na koɗi gollirte ko na ɓuyti ko
fande ne sari e ɓamede ko hatta ɗi manaji naftirede le leydi ndin rewɓe ko hewi ana wondi hannden e cuɓɗe ɗi manaji ɗum no golleji mum en balkisa kone kañum neɗɗo goto cuɓo ɗi manaji le ñamarɗo le guenno sogu o holliti o cuɓan ɗi manaji o waɗa cotta usine ngaji ɗi yimɓe usine du ana wawi tawinde ɗi manaji waɗa ɗum baignoire kake gollirde ɗi e nandal muɗum ngam ɗo e tawede fo o holliti kamɓe jaati ɓenne teɗelaji mawɗe saabe ɗi manaji
ami manan nunto
miɗon bomta manaji kañum e bidongaji kinɗi nde min neldade usine bamako salla eɗi moƴƴintine haya eɗum jogui kuteji cattuɗi dow sami ɓi adama salla eɗen ndeno e mum ana hani ko jare litre goto kosam ɓumɗam nde ɗiɗi nande tati
leyoɓusantkudi
baala ko hewi hannden ana wondi e moƴƴintinde ɗi manaji waɗa kule jogaji opéra clin yo wotere ɗe baale hooreɓe nde walla ana tewtora moƴƴintoma ɗi manaji tinno ƴewita honene golleji mumɗi waɗirte saabi hoorejo nde gollidirade Cheikh Coulibaly holliti wiso ɗi manaji cuɓama moƴƴintina ana nato saabe hunce tiɗallaji ko waddatal haawaluji meɗen fa nato kasine yimɓe hewɓe heɓa golle
miɗon codira ɗi manaji rewɓe cuɓoɓe manaji ley ndeneji salla miɗon keɓa ɓeydude kulle komin moƴƴinta nandude kulle gonɗi ley leydi men ndi o wakkati miɗon gondi e yarude yeeso ley golleji moƴƴingol pavé moƴƴinirteɗi ɗe kulle komin cuɓoto
huɗum woni sari e ɓamaɗo to laam on yalla ɗi manaji ana heɓnire jogola watti ogon wonko nati tummode ko noddirte la loi numéro 212-003 ɓamaɗo le noga e tati lewru janvier hitan uƴña ɗiɗi sappo ɗiɗi ɓamirte soɓe saabi owon sari goto haɗo ɗi manaji tippede nokkuji fuu ga ɗu e tawede fuu ceggan ima daraji meɗen ministére humni kabar haawaluji e laaɓuntunde nokkuji fa hannden lonki hokkude amen jaabi haso gunɗo do o kabaru